studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
jamma wale modon sakiraabe heedibe ono bismillah edade kabaruji de men jogoni on bete alkamisaare noga e jeegon lewru desembre hitande 2019 yamde jeena yottike jungani Ousmane Niall burdo kabaruji do ganni kantete buggi janditu yambere julde nouel lay mudum kretie e ngadi do wuji fa jam diwral e beedundiral juude wada hakkunde jalleni leydi madendi julde nouel de wadi du faabe kolita mon fu ana bay subade dina ka yidi do mali do empaman les journal hono bamondirbe be kawta dina julirta julde mudden le jam e diwral beta ko men kala hala filingaaji di sukaabe kana jewde putteji hedi di filingaaji nga watta do hakkilo suka e beedde to faamu do e seeda yo di woni sembe kabaruji di beta ko bismillah modon heda de studio tamani julde nouel yambinama kenyen le leydi meden di le jam e deejere masiba fu waday jam dewral e dokkindiral juude hakkunde bibbe leydi mali di dum wonno ko gondinimbe diina annabi isa ka tewti alal barande le gelle kewde leydi mali di fa bidur e famu kedden mahamadou samasiko
hono der nokkuji goddi leydi di to sikas ton dun no kristien embe kinnike yambere nouel mabbe woni jam nogo e joy lewru desembre der mudun be kinnike doawuji hewtagol jam der leydi mali fa hande le region sikas auto yoroso kirchen ebe yambini kenyan idi mabbe be puddiri duawuji e kanye hiro der eglise mabbe di yimbe galdeji kristien hewbe noddi islam en wardi yaminirde mabbe idi mabbe bangal nyamduji e kunande mudu hultama wiide bamodirbe be galda dina na kewi sanne leedi don nokuji di to kulkuru ton nyande alal barande yamberande huncinama hore e le eglise di fuf bangal uru fuf hewtagol jam e deje leedi malinde bangal huncangul hore dinaji didde won ko sukabe gonbe tunbe landini concert ko wete rap mo mbudu yoba ko e mudum to banamba tun eglise chrétien en protestant yambini e lekuyam idi noel chrétien hewbe circle o ngari hawrde e odo nyaloma jande e duaw e wattu odo duaw o won ko kanko pasteur Boubacar Emmanuel Sangari yeli hewtagol jam e dejere der leydi mali di buru fuf le circle banamba do gidali terusien be na wodi wakat juno o der wuddu leydi ndi to masna tun chrétien be fuf yambini noel mabbe e le jam wultama wiide kabati bembe neldama der no kuyidi fuf yalla watande hakkulu denagu bedo kristien be
kabaru denagu beedama daranede le gelle mawde leydi ndi meden di fu yalla kristien be ana jammina julde mu ben wende le jam e hakkilo jodingo e wi ministre kumni do denago di imma daraji fa denagu hebe jukina fa hitande de timma kede ko general de division Salif Traoré ministre kumni do denagu honorable amem be ortem do faccitango Mohamed Samaseko
de disposition vigoureusement
tabereji juttidi pamama rawara badde yoga hande kabiti be hewbe tawete der bulidi ka ko buri hewde e le kadle civil en tawrete yogaabe do motoji yogaabe der mobilaji ana wodi don jittotobe e dawadi der nokkuji kertaadi galdude modde de fuf soni jamarande tiddini sanne be do yimbe le be mi mila wiide yambreji di ngadete ere jam e dejere
sakirabe andon di kabaruji fodo mbay hebude di do wa statut whatsapp numero 76 78 50 do mbay noddu mere mere on kitnoto din kabaruji fodo numero 37 321 Sino tamani julde nouel yo wattudu mo bamondirbe be kawta dina kollitata mali yo leydi ndi mona fu ana way subade dina kayidi se tawa julde nouel se tawa julde ramadan di galleje ana kawruta jambina le jam e dokkindiral juude surgul en dam hono be bamondirbe se tawa goto yo kristien se tawa goddo yo protestant nadu yo alislamé mbawi hawrutinde judda le diwral mahamman babu kunta yottake le galleje yo gaaji anne ko hebini do faccitan mohammed samasiko
minen ga bamako ga le galle dambelin kobe dende bako jigorni asii odo modo galle latiru alislamé ana wondi e kuruji mako mo landino yaadi to bandiko debbo gondo kalaban koro adiken yambinoide yitima wori kristien be e wi mako ko latiru alislamé ko bonnali fay hunde hakku mako e keddibe be ka tiagal ko latiru alislamé ko e tiagal habgol dewgal bandira mako rewbe kanko dambile o e kanye islam mako be fuf nan denta hinnaade kala yambere keddana el hadj sidou patrick dambile
not famille
joni kay mi e kuruji am fuf yu aslam sona dum na ala wara dubu nokay hande kristien wonno kala idi kristien be dun ga anga hun tenteno hore sabi mum woni hamad galle modo kristien ka joni idi laye fuf ga anga watte so noel kay yuto mi yam debbotu so idi fak yuto mi yam goddo gondo atete bugu galle kristien tagal mintaji sappo e joyi do lawol gol min jottike ga miñiko madame koita rosaline dambile kuyam tan woni e le galle o rewbe be anab serle deki hinnaade ndefu ani mabbe aslama en e chrétien en e wi madam kuita galle dambilin kobe be kay yambina idi di fuf so ko chrétien en so ko aslama en
ici
le robe chrétien aslama en fuf den tan wadde ndefu idi nohel den tan dun nyamuri tawati ala fuf wala yo yambere de min denta tawde dun e tagalam amen aslama en kambe dun so idi aslama en na wodi en neldan tew ila he ko buri hode min kay nyande mum defata jati so idi chrétien yottike min dun demo nildumi lahal yo ko kay ngaranga anga pamondirbe ngalda dina na kewi der leedi men di mo fuf e mabbe dawran kal wattu so idi dina mudun yottima yo dun nafa yimbe galle be ana wodi nokkuji de sukabe jehinaade dina mo be jidi
sukabe ana dara filingaaji yogaaji mbawdi bonude hakkilaaji mobben e wi dunke ande kabaru hakkilo sukabe famarbe jeewobe tele ana jeewa filingaaji di kana yewde kutteji kewdi ana mbaawi hewtaade dum ben fu e tawede saraabe hewbe dulla sukabe sini latege bombe taggu handen yo sabe ko jeewta filingaaji bondi dun yo sababu non anni ko kwan jara hebini en do faccitaangu Muhammad Samaseko
hana fi sukabe jogibe hakune duubi sappo e duubi sappo didi ewa film yogaji e letele ka sarabe hewbe na jeebi sanne odo farati o e wi kanko psychologue Draman Elhaj Touré kuteji moddi odo kabar o yo wayde nedi e ko nande mudum
point de vue psychologique
bangal hakkilo kuteji kewdi na bawi tawede hen e misalo hono torude yimbe sabe suka o wattu duubi mudum pomdu didi wawi jati nyiminde kulenteri jidi yo yata di
influer sur son comportement
tawene sarabe hewbe na andi jati wide kuteji dido film ngaji di matete sande do sukabe be anay mabbe kultibe jati dido film ngaji di latto sababu majinde sukabe be e holude be nesuji bondi yargul doro e ko nande mudu
sa jour negatif
ngora dunno hello e yirwere suka o sabino o famirta film ngaji di wala fi no wuro yalla birude sukabe no fewiri e hadde be hinnaade ko njata e television ngaji di enirabe yogabe kay hultiwide ana hani sarabe be daro e darde mabbe e hadde sukabe jewde dido film ngaji latanto didi be sababu faratiji e toraji goddi
l'adolescence c'est la
sarabe ben hani dranade sanne kala ko woni birgol sukabe hadde be jewde film ngaji di sabi suka o nyimina kala ko yiyata
ne pas regarder ces films là
ka an wodi dun film ngaji nafoji sanne sukabe be bangal pinal ande kesse tarikiji andugol aduna
ko yata jonte didi joni mobilage celi doggude do lawol gawo warde bamako e wi so ferem be ko darni dun sabe rafi mangal pad en do tobe torramu dun ana mawni e wembi sanne so fer en kanya himbe gende gawndi anni ko mumin sende bu hebine jiwde gawo do faccitang Muhammad Samaseko
di galère kon de do dalni kay e litti ala modo mi goni mum
siraere de ko
ni en woni ko kakko sofer o holititi alaji dibi joge do datol gawo bamako fangude ombori joni wata balde noga ido mobilaji dawnoji yimbele na darito gawo ton batte wayde do tugol wonande kaptibe be wala fufun ko baro wuro joni wata balde noga joy miden ga en batte wayde do tugol mobilaji kaptibe be nyande dun mere metane woni ko min nyandi e le poso yimbele yogabe ngalure de ga kulti wide o do kabar o na mater der gollir de fuf dun dum woni ko faccintini kanko jom magasin o
ni mobulu jora
kala wattu so min jottike nokku o do kabar o wodi dum do metti sanne
werbe bloqueré
won chauffeur en metti be sanne batte uddugol le postuji di wattu 18h yela yogabe kay yo buri fuf datol gaw donzangul mo intine
oleki o kam mo
fadde mabbe dalle yimbe re nata li ngadurde fufto yade be cialo sabi tan nokko udama gila wattu 18h ko dum sabi njobata min jabbo fayso 18h yottike so gongo ale yunusu nguldo datul mo intine bitina dun hawrude do gotum batte hetogul jam jamarende sona dun kay torraji do nguldo datul lakewi sanne fadde odo kbar o hewtene dabare kambe notortobe nguldo datul gawo banko be kay munyantafu yogabe kay jittiraka nawturade datul nyame wagadugu bamako
studio tamani yo pabal lamu leede suede danemark suisse e fedde leede europe
sakirabe nyandaro en kabaru jingol ile region mangaji meden di ko yata journalist en dumbutu no ko yon jangina ma kenya hono yewtorto kabaru cedo fa laba de jande de plateforme tumbutu wadi fanda mudu yo faabe journalist en bedine famu hono ngatta horngo do kabaru cedo cetto fa laba fardo hokkude himbe kamɓe joom en kaɓooɗoɓe annda ho goni kippege altinere de dow ngendi punduru on no ko gonɗo ley komin jungani cercle koro yimɓe ngendi ndi ɗiɗon keddege e nen mbarama hen caggal ko ɓe pellodiri e wi yimɓe toon ɓesugol safare ñaw ɓuɓalla bange keeru leydi mali e burkina laatake no yiɗira temedere ley temedere o kabaru heɓama ƴuwde sigaso ley kawrital hakkunde laamiɓe dogotoroje oro dara burkina e sigaso mali ley kawrital ngal ɓe kollitiɗu dabareji kanɗi ɓamede fa ñaw o ɓeyda haɓede ley hitande 2020 sakiraɓe ɗo kadde ɗi kabaruji ka kedde heɗade yewtere nde an wodi wassalam